Apa masuka mbute simanyi kagogwa Ebi watu visiwa simanyi rupia Ulangiti mbise simanyi raziwa Kaka kere kantunja kalinga kavako Tungu wa sente zige vikora Taba yomba la sente simanyi bubera Aba taksi basobera batika kabindo Inda kongule yange naone bisoto
Mukama yankuba omuggo Kyoyagala atahikiriza Nabe waffe bali nsonga Kubanga nagoba James Kubanga yalina sente Nensalawo okugenda ne George Laba bwe yansiba amaaso Ngalabika okubeera ne sente
Obudde bwakeddedde sawa ziri nnya Sanise matafali simanyi nkoze ntya Gane wasenjo nekuwa yato nye Yego mwana uomo na kwa narabi bisoto Kasi yekere ngende tafte rupia Ebirungi ibiri nonya ngafunye rupia
Ogenda tewali munyo ndekera sente merete kulikomba
Natuze tulo
Ate sukari wabana
Nenda kutuka
Kutuka aliye banya
Zeto nyingi zanga mwenyo ngendo kunonya sente Aunawo lino kusala wama gesiko na zengenze kutafuta rupia
Ufuko kutari konte Singa kati njole kere wafe Umzatia kwendi kandaza Singa mfuna kola sente ni mula Kachari kulunjala tata Nego mbanga nyobu kumbo kwa mama Kubanga bali netesa Teyafuna kurubalo tata Banguli langa langana Laba weneko mbaba njola Omusajja kwendi kandaza Negomba kukanya makoche Yali nako ketakula sanja Tunasala chimpozi kakuwa mpanga
Sinza kukiriza Mubujozi wenyini nyini Sinza kukiriza Mubujozi wenyini Mja kukutwala Mja kukutwala kumbaka Mja kukutwala
Wala 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 Musajja kwa kuina 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 Iha Banyango musajja nga marite meri Halo obukazi chivinyo Mbada simu kuteji poti Omusajja namukola ntyono Uwaga, lumanda amupi amaze mu nnimiro Amatoka ageti, kabuli kimwate eti kayalapi nkole ntyo omusajja ono Yee, musajja kwe Wabula kyenda bye kangende nkulope wa chairman Ha, ye chairman namusangayo Naye kangende, nteeka omusangayo Musajja kwe ajja kummendekera
Naye mukazi gwe namakulu olina akajanja Enduulu z'onkubira nkankufunkoze ki Z'okukubanja sente nzizi za musango Naye kankole ekikuba ntwale mu lumonde Amatafaali juzi nakuba lusango Ekisambu kyo kirimbye emiwajja kasooli Gw'omunyama gw'obuggya ogw'obuliikakedde Ne bw'omira enguuli tobula kalamba Ono walagi gw'ompiika amasavu gaveewa Kaakati si kyabanja atutte mu lumonde
Muliraana akukoze ki ateekweyombesa
Wangana makula ya nyombia Uruwae olu nondura vye sina katonda Uwomo kate kwensanze ya mbuye chikweno Kenja uka nyena wewe ndio ne mpilipia Soketewa wandikola wendo ne mumuza Urumute wandikola kutirie uubi Ewami kwa lilansanza genze mchiwenda Ewami wali mchinene bate ya kasambu Oyangowe zamba rusumu kunya kalutu Talambiru ansanza genze uubulezi Ate mkoto mikabito mwengita kumbi Uwebu kala sayombie mbundo na yosanyo Mbundo nindeko budgeti nafuna kasimu Amatafari gemo la jefaza ya gaganyi Unaga kubanta mideko nane gashyama Yebino wabitegede Wakaliga kasimoni kazataka weo Ewamu nani korubili wakara wazimi Katulindeko mutibia na jane rupia Uzei milio mpozi ya sogote Ati nengera nangu wakenda nububoya Simanjiwa musoronda bako mojasi Sirika sirika kane yochika inja Defense mkwati mkwati
Kumusati agenda
Shibana apulese Lawe nonja kukoba kumulimu Owaye mchalagwe Balala zewa
Tari uo
Luwaji tari uo nga tumulabi yenga duka wano
Yagenda kola
Alimbo msajja uya mulide yonga tumulabi ya dala
Omanyi mchana makula tugende wabula nyabo gamba balo wabakomyo mweta age wange akunani mu musango gw'obubbi abye rugonde wa Namakula sekitari wandiko musango
yamugamba chairman nekirala atudusiza nnyo nnyo ateko okufunani
Jawangono, kate kagona lisimie Akalibi kama zokupi mabuali Dala bugura wansimbi Obali mune chejo chandiba Kwate ya bulano msolo Kale ni musabanti ya platform Obaka kufuko mbulago Kakati devi gambo vietini vya komane Bala mokusoma kusande Sani funde kuluko yesimbele Na yera babu enkose
Bagenze
Bagenze
Mchala jenzi lukitenda vyeyo chesira wanga ngute kurubaya lwa timba Gava mchivara chambiri echa wali echa senga mararo kakamu Mzidu semi sinde ngute kukatego kemkwale Nezo kukikita na wendo kwesi matura ngute kukawuo kenswela Neunyiso mtezi wekwale ya tegamba neswera okuja neswama Choke chivanja chambiri yochazika pamiyo nobora batakula Gunde kuchikoro chakatule chabala nange kukukuma nempula Kana oro mukankanze vye sitenda ati mukaboche salulimi Kereka katukuma uno tuo nyemba ati bino bigambo vya maluma
Sekoe katukuma
Toka suka mfa nawe katumulie kuchemisa neche bulo nyama
Sijia mugereka
Au kasuke mfa umkume mfa mkasikwe
Sijia mugereka
Sijia mugereka
Sijia mugereka
Sijia mugereka Sijia
mugereka Sijia mugereka
mkwate mkwate defense uyo
Kwato msaji agenda
Ne defense nja kukuba kumulimu Owai mchala kwe
Oh msaji atukae misinde
Anawe tuwale
Chairman
Eh
Onomu Chia kundi defense ona labika ino mpango no msaji wawano
Mangi gali nama tunatandi sokuruwa na luwala Wabula mchala kwe balala zewa
Tariwa
Kwenda mugambe mwete agewa ngiliti muwe na uwe inebutu Kwenda mugambe mwete agewa ngafunani uwe mchango kukupa Ye mgonza tuwele nechi kuchalo
Ya mugamba
Namakula jangu tugene
Chema nyo kugenda tugena na yenko ya babi kuchalo Tugobo msajono kuchalo Bate msebola nze mumbuli ya nyino mangeza gana mkobako
Mchala 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 mchala
Wanti
Jango nyambe jango nyambe jango nyambe Oh kukuru kuchuse Eo kukuru kuchuse neso katone mbeko Woi jango atamu nsike mwako Nsika mwako nawe nyunga nawe ngayi ugo
mwako mwako
Una ingunde mshinyo kukuru ne kuchuka Aha au Aha Sika Nyona muka tu Aha Aono Why? Ese watete chuse Sikutemu chivanja cha Mugulichi zawe rizu Chinyache tuwa simamu Mbuni Sikie tutumura Chokomu kono koku yungo Rabie bongo nyeza Nemume kabyo sangoli na yaka sayi Tuweko nebolo takati sikia kunyomba Onoruvale we wafe ya badatu chupia Ulijone wendo tensolo nakavayo Solo bebomu solo ngapo nyaka boba Ate timba kwembuse ya bato mjasi Ataka teko kenkwale manjiga katunda Nababwendu miebundo neo nyaka kukwa Ate neko nyekwale swela nebirimbia Awabere virunji nebibibi bao Kurufanga yomu sezenta muja jikute Sindi zitule mafekaba mune kuchopa Kute karamo nimbala muje mkube bidongo Ujano sabe chizimba wala kwe mizanyo Katona bawa mtu walo tosoka kuzanya Omuti mbiwe ipanda sabe zobo timbi No watu fesi echaya sabe zobo kumi Ya sabi oru kusatonda wa soroza Gawamwele uwebi nye watandi sokutunda Bababa chari kusara kwa tukua rusambu Kuhomu na naso utupa tunze umusambu Kumutunzi wenguri yezi la bidongo Choko mutunzi wenguri afunye mbidongo Tuja kubaja kempoza na fibiki wayo Owe chidomole chidamba mje korusizi Inovima zo kusara kakati kozitia No ufungo unkese ina wasizachi Waka mulingi zanti ayo nazayo musango Teali siso mkono na kore chitajia Mchala chema zokura bafumbi karumonde Unanywela kama singeze mbidongo Kangine mkube bidongo Osanga mwemuli upia
mukyalo olabye otya?
Nagenda babiri okukuba ebidongo.
Abaana obalisiwa, sigala mu baana ngende nkuba ebidongo.
Nze mbazaala.
Abaana be mbazaala nawe oba obazaala.
Maama we taliwo.
Mukwamye nze tondeetako olugezigezi wano mpaka sigwa onfuga. Mukwamye mbaana ngenda kunoonya ssente, sagala onkube nga nkube mubi. Sigala mu baana nze ngende nkuba ebidongo, bangambye ebidongo birimu ssente nnyingi. Oyinza okwekanga nga nkomyewo na nsawo nnamba. Nawe obeereko bulungi, nawe buno obuteeteeyi. Sigala mu baana ngende nkuba ebidongo ate kino nkikukuutira. Nkomawo waka wano ne nsanga ng'abaana bange obayisizza bubi, ne nkomawo n'omutitimbe gw'ensimbi zange nonkanulira amaaso era nsanga osibyeko ng'ogenzi wamu genze kukuba bidongo.
Sigadde nsaba essaala wekankolidda na kagatto, bwe bifuna ogula siriki nange nkona obuteeteeyi. Temunenya kusaba ssaala olaba n'emuka omubbi, bawe bwagenda okubba asigala asaba essaala. Nange kandera abaana ebirungi biva mu tuyo. Kalubuto kyoto olwange runo kati luli eki ng'akakutiya mmanjya ntandise okukoga. Omusajja talina nkumbi singa katisika kasooli, kanneeyazika enkumbi nange teme ku lumonde.
Nyaba anagambye okuba mu kibanja kyange, anagambye okuba mu kibanja kyange, anagambye okuba mu kibanja kyange. Tumanyi nti bali ekibanja kitunda bannange ate kukati we gambe nti leeta. Ssebo kyeyamaani omukazi anyabudde anibidde ekibanja naye akimazeewo, tamanyi nti baki ba ekibanja akitunda. Katolonzazi magezi ki ekyokulabula kintabudde
n'obubbi bayitiridde.
Kati wabula Sseruganda avunaanibwa mugonza n'omusango gw'okubba lumonde. Kati nyabo naawe otegere tiukusinza okulima mu kibanja ekitali kikyo. Kati bw'aba akomyewo mugambe mujje wange mwenna owulidde?
Esewo.
Kale ffe tugenze. Ssebo jjangu tugenze.
Mwami kakuti ya wanja.
Wamo kyekibuuza obanga opima fuuti jangu twenkane.
Mwami kulikayo gy'obudde.
Olugendo lwalimu effiini.
Anti mukyaka za banja.
Lwaki gwakima ebbanja?
Mwami nakutuma wiki
singi zibeewa ate oba ne bonsulika tewali kavaamu.
Nsawo muli muki omwo?
Tekuli kigambo kozi obukunta bwensulako bwokka n'akaveera.
Wano wandekanjaga n'okoma mbwogenza okubakasa sente era ne wankubadde siringi zaabula tobulwayo omutwalo gwa sente obwo obulimba mwami.
Kyala munnange tosooka kuyomba, ebya siringi binsobedde nange gwe kukoga, ebidongo binsobedde tuva na kuyomba. Abantu tufuna abangi sira bakavaayo, buli lwe tuva safari mitingi zibaawo. Ne bakubuulira mmoloka bwemaze lukiiya, ne tukolera mmoloka na tulansipoti. Jenereeta n'ebyuma byokka bye bafaako, ne tukolera abakulu mbuto ze zizimba. Bw'oyogerako kw'ekyo obulawo oluganywa. Kyala olabye otya nsobuka? Kyala olabye otya? Ebidongo binsobedde sira bakavaayo.
Lwaki tobireka mwami wadda mu kuzimba? Lwaki tobireka mwami nodda mu kuzimba?
Nabikolako dda ebyo byonna kye kimu n'okuweereza enkokoto temuli lubiiya era bamasita pulaani embuto ze zizimba.
Laba wayiga mmotoka addukira mwabo ogenda ovuga emmotoka.
Ate obaana aba takisi ndabyo bye bakaaba era bali bamayika embuto ze zizimba. Ne bw'oba ogenze eyo mu makampuni amalala era bali ku ntikka embuto ze zizimba. Omutemu ekigambo nze talina kapito kakati nkoze etya? Byoyogera tebijja bwe nadda kugwa ekigaali abatoolo bali ewa. Na
naye olabika nasanze gwotegese kuyomba ate bogeza nosooza nja kukubatula.
Todayo nofunye nyindo kulabye n'obusajja bwobbanga mwoyo kukumira abaana n'okusabiriza omunnyo bannange bakoze enviiri kusekukulu ndibantyanze ogamba tolina sente osiba ku kyoto kya mbizi kati oli kukimu sente zaabula gamba nti ozitwala mu nguuli gamba nti wafunayo abakazi gy'osula boopokera obuvumbo bwa sente oba wasalawo bw'otyo kunnumya kambisibeyo gy'ozitwala bakufumbire.
Naye mukazi gw'olabika ojja kuba muyombi tonamala n'amwaka nayo mbuza emirembe bwe kiba kika kya muzimu nkuyise kiteega mu bwongo bwo temuli yadde n'akatoola ng'oyagala ebirungi toyomba buyombi ate n'ekuba nkukuba etebuba bufumbo n'omuntu akusaba akubuza engaba ebirungi byompeeka siringi zimpeewa wali ojja ewange wano wasooka kugonda nga n'omukira gwa kuusa okusinga okugonda naye kati weenfudde okiraako omuteego bwe nanyiiga n'enkuvuma tompita omubi buno obwavu obwanjimba neva ku mulembe nali muntu wansimbi tondaba okukoka nali muntu wansimbi nga moroka ninanya nga n'abakazi b'enjagala layini mbasibya ne ku mulembe gwa bbeero nalina kasoodo ne pulatufu omwezi onalina musanvu bakyala bange awo be nalina omuyeye mukyala mukulu ow'eka ye yali mukuuma kati ne bw'otikiza mbu ono bakugenda terawo eyo ne baasa omponyeza okuleekaana olaba ng'oba omukulu oli eyali omukuumi naye gwalero obulero akyawunya kalimbwe abaana obwe yeebibula nti atumye olabye tonkonako okubya suuti eziri ku mulembe
bakazi b'obuwaana manya temuli bbeeyi tugende gye nzaala kulage be nagaana eyo
naye mukazi gw'oliko ekikyamu olabe bwe yeesaawa nga aliko ekiboola gw'oyolesezza obukazi wano wa kitaawo kirabo gira oluteeteeyo olujjudde ebibunya owulidde bwe yeewanika mbwandaga abalenzi kirabo ekkomaniina awakalya nnyoko oba kaakati osazeewo okundaga balenzi gwenjogerera kaakati owunya musaayi oba kaakati osazeewo okundaga balenzi gwenjogerera kaakati owunya mbende nja kukukuba emiggo oyite ne kitaawo kankukuba egifisseewo ginywegere ettaka
kankukuba emiggo olwalero mukazi gwe omusanyusa busanyusa ondaba omukazi nange kankulaga omusanyu
kyokka musajja gwe tolaba okedde okuyombesa omuggo gatonna akala akatamiggo kunkuba sasula sukaali wa maama n'ekirala nsasula esente zankuza olyoka otulugunye ng'ente n'okunangira abakazi abaano ba nange nja kulangira abange nange nalina abasajja bangi naye gwe kamulyanka ejje ndaba buliwe mpita abasajja bampita tuyite babiri olabe bwe bampita
ayinza n'okugendera ddala
olwedda ndebaolyawuga waliwo abakuyitaayita wano soko jje jangolabe jangolabe jamukuteesemu katono
sijja
jangu naawe olabye bonyombeza nze siri muyombi naye naye wandabula gwolina obubango gweobusungu bw'obulinga kasajisaji kajikapiriza okka ng'omaze okutaama njagala otuule tuve mu kuyomba ogwo gubadde mukwano nyabo si kuyomba yadde nga nanyize n'enkuvumba nnyoko kasita nkufaananyiza maama wa kuzaala ebyolugoye kamba kasenja kulugula eza siriiki zikyaganye kangule mivumba nalibadde ngula ekiwagu kangule lumonde n'essigiri yakutte egendo okye kasooli
tonegayiridde
abakazi bakula ssebo bw'otolaga bukambwe takutya namwagonza esonga mulimba yansabaze si
Remember where you got it from. www.djericom.com